Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata kabega jumaatat gergele ke sa sala ma wolekka jel kabega sa saditti meter bandi kula segal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amajel kaba fagoftiyo da radio internet if satellite in kanin saganta ken yordo fajirtan dagefato ta ken jalla ta muakkam woltan kamisa bitote sadig demi segal barakuma lama fkuda sadde takkala kobsa etiopia timmo bitote sadig dema barakuma lama fkudan kesume sanke sanara anine modanditi
kanodu dubisu antu jube horate attamultan dagefato ta kenya matan odu hogganonni korea kabaf kibba bati duftu waler gufjiru
kadurate summa addawawi yokan ihadegif engedde filataman doctor abiy ahmed witata dufu kana parlama biyetti duratti diyachudan kakakufu datanif ummata biyetti fasawo godan tombe kamejira oduda boda ballinan itidebina parti addawawin filatamu doctor abiy ilalchise yado ummata bakkadde daraga fanne jira debare sai gate diyata kunis marafu agatu murasaganta kenyattun walin turajen dagge fato ta kenya amma ballen sodutif garatu jubetti debina
Hogganaan Korea Kaaba Kim Jong-unif Presidentin Korea Kibba Moon Jae-in ebila digdami torba marii geggeessuuf jiru. Guyyaa marii seena qabeessa kanaa kan murtaa'e har'a walga'ii jiloota Korea lamaanii ganda daangaarra jirtu Panuu Moon Jae-mitti geggeeffametti ture. Gandi kunis erga wal waraansi biyya diina walii bara 1950 hanga bara 1953 geggeessame qabee godina waraanirraa dhorkame. Erga biyyootin kun addaan baanii qabee hogganoonni kaabaaf Koreyaa kibbaa yeroo lama qofaa wal argan ka jalqabaa bara 2000 yoo ta'u inni lammataa immoo bara 2007 keessa ture. Waliigalteen Koreyaa lamaan gidduutti geggeessamu kun kanarra gaame erga Kim Jong-un akka tasaa Chaayinaa daawwatanii booda. Imalli isaanii sunis erga abbaan isaanii Kim Jong lammaffaan du'anii aangoo qabatanii bara 2011 as isa jalqabaati. Chaayinaan akka jettetti Kim odola Koreyaa niyuklaararraa walaba gochuun Koreyaa Yuunaayitid Isteetsii waliin mari'achuudhaaf cicha qabaachuu isaanii kan mirkaneessan innaa Pireezidaant Xi Jinping waliin mari'atanitti ture. Keeniyaan jeneraala sochii mormii biyyoolessaa biyyattii ka ofiin jedhan Miguunaa biyya isaaniitti yeroo lammaffoof ariite. Manni murtii biyyattii Mr. Miguunaan biyya isaaniitti haagalan jedhee murteessus mootummaan biyyattii garuu seensa dhorkee kaleessa halkan Mr. Miguunaa ari'eera. Manni murtii Keeniyaas qondaaltota mootummaa biyyattii sadii murtee kabajuu diddan jechuudhaan adabbii qarshii Keeniyaa 1,200 akka baasan itti muree jira. Galmoo Daawwitti Nairoobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa jeneraala sochii mormii biyyaalessaa biyyattii jechuun kan foo'aman Miguunaa biyya ari'e. Mr. Miguunaan lammummaa Keeniyaa fi Kaanaadaa kan qaban yoo ta'an ji'a lamaan duradha biyya itti dhalatan Keeniyaa keessa waraqaa eenyummaa biyya kan haaromfame hin qabdan jechuun kan ari'atamani. Yeroosis manni murtii Keeniyaa gochi kun seeraan ala jedhus mootummaan Keeniyaa garuu Mr. Miguunaan yeroo Keeniyaan labsii waa'ee lammummaa biyya lamaa qabaachuu hin labsin lammii Kaanaadaa waan ta'anii fi waraqaan eenyummaa isaanii inni ammaa fudhatama kan hin qabne jedhe Mr. Miguunaa biyya ari'e. Mootummaan Keeniyaa akka isaa jedhu iyyuu malee Mr. Miguunaan kan aratamanii fi sanaaf utuu hin taane yoo dursaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa aan pireezidaantii biyyaati jechuun of muudan shora isaan taphatan irraa maddee jedhu miseensonni paartii mormituu ka Keeniyaa. Mr. Miguunaan jalqaba ji'a darbee kana gara Kaanaadaatti kan ari'ataman yoo ta'u manni murtee Keeniyaa garuu waan kana mormee Mr. Miguunaan akka biyyatti deebi'an murteessee jira. Kana boodas wixa darbe kana gara biyya isaaniitti deebi'uuf yoo jedhan itti gaafatamtoonni immigireeshinii garuu Mr. Miguunaa seensa dhorkanii jiru. Immigireeshinii Keeniyaa Mr. Miguunaaf eeyyamii viisaa akka tuuristii yoo kennu Mr. Miguunaan garuu mirga kiyya daangessa jechuudhaan didanii eegdotaan illee wal dhaban. Kunis ta'u Mr. Miguunaan biyya ari'amuu irraa hin hafne kaleessa galgala halkan walakkaa xiyyaaraan gara Dubaayitti Keeniyaa akka ba'an ta'ee jira. Kanaanis murteen seeraa sarbame jechuun manni murtii olaanaa Keeniyaa itti gaafatamtoota waajjira mootummaa Keeniyaa sadii irratti adabbii dabarsee jira. Isaanis itti gaafatamaa dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi, ajajaa humna poolisii Keeniyaa Joseph Boynetii fi itti gaafatamaa immigireeshinii olaanaa akka Keeniyaa Mr. Gordaan Kililaanguwaa tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii Keeniyaa 1,200 yookaan immoo dolaara Ameerikaa 1,200 gitu isaan adabee jira. Murtee kana kan dabarsan abbaa seeraa George Odungaadha.
That the first, second and third respondents have violated Article 10 of the Constitution.
Himatamtoonni tokkoffaa lammaffaa fi sadaffoon heera Keeniyaa keewwata 10 cabsanii jiru. Olaantummaa seeraa cabsuun murtee kana didanii jiru. Waa'ee hojii isaanirraa isaan dhorku dhaddacha biraatiin itti deebina. Lammaffoo immoo himata mandura lamafani fisadafan tokkon tokkon isani adabbi qarshi shilingi kenya kuma dibbalama irratti darbejira kunis kafalti minda isani jedu furrachte gali akkato murten darbejira kanafis manni galme qama san qacere walin tawudan kara wachi suta Mr. Mugunan Kalesa Tiyara Gara Dubai Demun Kenya Kabani Yoto, Walansom Nota Polisi Ojingo Chaturan Indat Dabanit Ukup Satani Jirachu Abu Khatun San Indat Batu. Galgalikanas Bakayala Majiran United Arab Emiratiti, Angawata Immigration Itini, Biya Dalota Isani Kenya Male Esa Yudemu Akkainfein Akkaiti Iman, Gazetan Kenya Daily Nation Gabasi Jira. Gabas Radio Sagal Amerika, Galmudawit, Nairobi.
Oduna Mavkam, Kanum.
Kara gajirta radio sagale amerika saganta afan oromoti duratan addawawi yokan ihadek haran dr abiy ahmed witata ufukana ganama mumicha ministeru ma fallama biyetti duratti kanka ku fudatanifi ummata etiopia tifasa godan tawun be kamejira hogana radio of misen saman mare addawawin kanamantani rakayame jiru dr abiy Durakan nin abbatan dank alev abdi wane gere yada wana dadda kasa jiru. Madden parti cha radio sagale amerika akkaib sanitti kawit atat ufukana gegge samu ajandan wal gaya dapa lama biyatti wahed uma kaku rawachufi taeta walitti dabar suti. Kaku kana boda kamumicha ministera jira mufjiran doktor abiyyi ummata biyatif akka asa wagochuf jiran tu egama. Yero sanatti waye kayo sani ogan sahara wakana fi waye karoda san garafundurati biyattif kabani malatto wayawa kantae argamu danda jechudan dubbata jiru. Umri insani jalkaba afurtamuta ke sakatae doktor abi gara taita olana kanatti ufun sani sadarka dani. Egat adion undesame jalkabe misen summa abicha ke sakaturan doktor abi. Abichang gara waranat ramadamun sani ittigafata masani jal kabakate ragalin sani ni agar sisu. Tharmuda waranat kolonelummas nikaban. Gaba randebea gababati insa jiramun kabeka mu agency odefanno tikana gabi yodesa witne yada hunde samasat yesu daf ojir olchuran korefura chun sani simamejira. Minister of Science and Technology Taudan, Yero Gababa Kesati, Bain Garin Agarsisan, Madali Dandeti Ogana Sani Akate Kanindu Batanis Nijiran, Lubiman Parti Sani, Kan Aduo Obo Kasa Ungofe, Kanenke Satoko.
Landa wa takabini sarrut, yannin biro, Dr. Abiy Buzugize, yannin yakule zamana mararno, strategist no innovator no, asawachini yafalka.
Nanu Wogatoko Fojatan, Doctor Abi, Yerohedu, Nama Kajel Famajara di Demitokofa Gagesura, Niuma, Tarsimoni Basa, Namote Okin, Hogaza Haras Nyorata, Nanu Hojiv Garite, Mijesud Ambekama, Fakenya, Minister of Science, Vi Technology, Wajira Karahinjet Amnekabatri, Wajira Kana. Agar sadarka turistin dawatamu danda uti baka turistota hawatu akata uti gedarera. Nama kona gore kabaja argatit asi. Bara yero jijira maake satimo, mutumma nanno urumiati tigavitama wajira misoma magalate na hojita tureti. Wajira kana jirame mbekamne kan chalise taature, kan nama hawatu hama yummati jijire, Akuma wajira science if technology itijire karas bakka hoji gari ilalcha hojjetuta jijirudan gamtan yokin timin hojin akka hojjetame fit ambau namagochu dande jalle hoji heddu dalagera
jirenyet unfasanitin abawarra abajolle lamafi amanna Rendebia, Amana Amanti, Kristana Protestanti, Doctor Abiy Ahmed. Kamud Umri Darga Gumma Kesa Jiran, Namnikun, Amat Gafatama Biyole Safura Churafko Pawani Jiran. It Gafatama Harakanan, Yerotti, Madalamanis, Gejra. Maddena Deda Kebsanit Tifi, Demsa Wanturanis, Akagar Sisaniti, Partin Sanit Aduon, It Gafatama Kanaf, Egamanti Rakawate, Trejra. Isandura, Durata, Aduo Katuran, Obulama Magarsa, Ittigafata masana gara doktora biyitti dabarsani gara durate summa attana attigadibuan. mana mare addawawi yokan ihade ke sattis durete summa parti chaf mumiche ministerummatif filanno gege samiratti kammaqa dr abiy kennan obbolamma magersatau madden parti cha gabasa kenya fimanijran dadio qofanu tuntane dabato ta misenso ta ihade ke sa sagale ejirani argatani filatamun sani mo parti cha gamta ke satti amantan rakaya musa agarsi sajira gabasa kenya Kanisan dura mumiche ministera turan aile mariam dessale nyille akka dr abiy filataman fedun sani madden kun gabasani jiran obbo aile mariam dessale taita sani galakkisuda murte sun sani rakko biyetti mudate jiruf qama furmata taun feda jechun taunsa nibekama filatamun dr abiy bulchi sananno mormini teddum mate jiru romia kesa kan bakkabu awantef akkatet kanen dubbatani moni jiran tasgabbi abin sajruf rakko siyasa biyetti kesaf furmata tau abdijerun university finfinetti barsisa barnota siyasa fi hariro sadarka dunya katan professor kasawun branu yada boda diate kana wajji wadingalan filatamun dr abi jijjira maf nema qoppa wanta amini fi jedu
በራሱ የአዲሱ ተመራጭ መሰየም እንደዚህ ነው ብሎ ወንዳት
ስለተማን ሐራንኩን መጋፈሙ ካና ጀዴዱበቹ እንደንደኝ ሰባባንሞ ጋፊለን ትረን ደረን ካን ካነጫለን ዋንታኒቢ ኤቨሉቶው ቀባዩ ኪን ተውሂን ቀቡ ጋፊ ጀዱ ነጥን ፈካዱ ሐተው መለ ካንጅጂራማ ቆፓይ ካንሰናፍ ኦፍ አደቤ ያቲ gafile ummata heddu kan nande wi sofi injedu yaada kana ture kan natfakatu imoni jejjabon tarkamfile waldura duban kana furuda furata manida gafi ummata giddugalesa godatani socchou jechuda
achuma university finfinne dame barnota siyasa fariro sadarka dunya ke satti barsisa katan dr asnaqe kafalo gamasanitin murtin filata musani immota lamakan ofke saqabu tawdubatu
bandi bekul ehin neger sinmelekataw kezi befit baltelemedo horeta yezbi yelikambar mirchaw buzu yitadergobetal ኦሆዴል በቅርቡ
ገመተኩን እና ድመከና ይላሉ ዋይ ፍለኑ ድረታ ከነረቲ መሬን በልዳ ገገፈሜራ ታዲዮኒስ ኦፍኬሰት ጅጅረመ ሆገንሳ ጎደሴራ ኢፍሲ ታዲዮን የሮደርቤ ላቲስ አደዳ ካናካ አቢሌ ሙርሚቶታ ብሮ ወሊኖ ጀቹ ይርማና ፖለቲካ ወረካኒፊስ በና ጎቹ አከስመሲ ወልጅጅራ ኦቦ ለማ መገርሳ ድረተውማ ታዲዮራ ካኒ ታና ተውዳን ዶክተር አብይ አከድሮ ሰዓታን ጎቻ ከሲ ጎቹን ሳኒ ዳዲዮ ብረቲ ሙለዴ ጋራ ፉልድራቲስ ኦልፌ አካሾሮ ቦው ጎቹራፍ ምሴንሶኒ ካን ሞ ዶክተር አብይ ደገሩን ሳኒ አከስመስ ጸራሳሙ ነመናኖ ኦሮሚያራታን ዶክተር አብይ ፍላተሙንሳ ቢየቲቭ ከስማሙ ሞርሚን ናኖ ከንትጅሩ ናኖ ኦሮሚያ ተውሳን ወልቀበቴ ፍርማታ ፍደጀን ያዳ
ሚልካይኒ ዶክተር አብይ አንጓ ገሚ ቀባቹ ደንደው ከጅሩረት ከኑንዳው ተው ከነን ዱበተኒ ስንጅራን ከን ዶክተር አብይ አህመድ ረቲ ከከተኒ ታይታ ቀበተን ወልገይ ፓርላማ አዳ ውጣተፉ ገጌ ሰሙረቲ ዲፕሎማቶን ንፍከ ሱሞን ከነርገመን ተው ገባሳንከኝ ገባሰጅራ ጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ማንመሪያ አደዋዊ ዮካን ኢሃዴክ ይሄኛ ከና ወልገይገጌ ሰረት ዶክተር አብይ አህመድን ድዋታ አብቻፊ አቆ በረተመት ሙምጨ ሚኒስተር አብይ የትያከታን ክብጣተ ደብሬካነ ፍለቹን ሳን ያደተማ ዋይ ፍለኖ ከና ኡመኒ ማልማል ጀዳ ሶራን ጎድናለ ደዳት ቢልብሉዳን ነሞተ ዱብሰ ቀባ ገረሳተን ሲንደበርስ
አንኮር ማክርበይ ስትቀላጭ አንከራ ያይሽርበ ካናሞ ሸኪላል ፍለይ ዱለነሞ መከናታ ውጅረ አጊቶኮ አጉጅተና አርግንቶ ማንጀኑ ጀደ አጊቶኮሞ ቡልቲን አልካንቶኮቱ አንቶኮ ለምዲፑፍ በልን ኸየነኑ በኸርጉኑ አንቶኮ ጀደ ወምታቴ ፉዩ ነሙ ፍለኖ ኢትዮጵያ ታዲዮታና ሙመ ሚኒስተር ሐራ ኢትዮጵያ ፍለኔ አብዲኔ ገት ወባሮቶለን ሶራላከት ፍለኖ Adua windio sanna mara mumme ministerati fila takta kamit laltane. Warri moyyali andubbise, gafumda genne iyo. Alkan tokko naga ambulunu wa antokko. Kana faraa yaane sirbine jad. Moyyala dosan jennu nami helaf nami kum shantama ta khaysa. Akka gabas gargarat nami kum shantama yun chalak. Akka khorefa nodim ta dunya tammo. Nami kum kurani yu oli bak. Waraan baka chuf gama kenya baka te khaysi jiru. Warri achi dubbi finalle namma tuanin gudduna gama chif. Kaafan kenne beko, rakko tenne beko. Dip uf balin kenne le beko tifila tamme. Tanafuta numa abdacha gama ne jechu jira. Fula dukhe sa warri aballo len warri moyyale len fula dukhe sa le. Tanah pakan nama leni, kerap bapa tak. Nama ada ciri bisok kekan je.
Aku mula sila gani ni, sahdi le, sahdi warider tu dah, sahdi kanada tamu berte umati ada ga, nama semua kau wali dah wale, jambat cua wali dah pasti tu re, kanada rancaya mo umati le wali bayar, akan guzi serbat rane tu.
Bermantai jambat cis.
Fadi umata itu, fadi umata ni gas, fadi umata len wahun, oga itu serte tanah rancaya jarta list jarta, namu umur sisa. Ya Prime Minister Yohani, nami saboromo Ethiopiar bulci argua serufi. Ada rakan kaya gambar cukup bon.
Saat agam itu gambar cukup harap bapa tani fakenda pun mal fakatana minargini.
Alkan kerja ti syarif di Robin tadi, tahu mesti akmale egawan kerusi. Ada rakan kaya amo bila sulit ti namu semua walidaya walibay. Almost aksa segalit ti alkan isecatra. Samu teriyaun jira, katawe danulein jira. Nami wali bayar wali gurmae serbulen jira, nama baru saya tokek sahdi wali tibani serbota dani, call wali nyacara ka, akses gemas cuma jira nasi.
Nami mana abdathef serbili, otan nami kume duiti langsung ke sabakate, nami amalle bakate tinggam Kenya tak kerj aci jira, lakti gam tokono na, nami mana abdathef serb.
Ya sangat se, especially nami saboromo teh mo yedera si dararama sure, mankena fakir nasi. Nami oromo ni bakisun tufehani dijira mamanta na timla mande munga narrahan kaye at least abdil tena fitaritin tena midkere wa ayyaduf me asindurati fakena lafa lafrati nano somaleti walit bulisature amo mozumani gafa itelefi wadde garaka niturin bekama wadde dwezu amo at least Jadi si pelajar ini musimah somade jadi sun in abasa wanjer abdat mati. Jadi dapat lalu deviti jadi abdat. Demi jangka furamu danda, dijirama dufu danda kan abdat. Bukan sedurana rai gatai tu.
Nami abdi abdu hudurat tergi abdi.
Yeah abdi durat eh.
Moyer kaisa arda kami wal turun duf nami.
Boleh belajar kabe ganti dua sokoti arbale shawaber. Polis polis arba surani.
Nama wajah itu bisu jiran nama kan. Anggela teh fana dosan jono nama wajah lekis sabakat. Dia tan kesa bakatetin waram bakatetin gama Kenya tak ke. Fulaka dan bala fajana fa fulama takka maddo adifa lafaka somar refa lafaka odafa nama hidu titu kubatena nama kumat dua jera. Fana korea fana undim tu. Jadi huni jiran ni waram al fakata wanjera egrumat tebineti ni holman odifa cahana. Aye, gudah segala teh fana.
Segala tu masanya.
Aye.
Jadi le boleh misalnya berada. Namoni sabab salamoni biyeti sendiri sebelum selatamu Dr. Abiy Ahmad di sebuah manera Dr. Abiy Ahmad kehegere biyeti tanah sille nama buah gudah busu dan dewiannya ilalla akadat sih sabab salamu kille akhir gerater hodji sari toka setiap dua jiran sebuah muda jirani.
Ma gamacun tu manera rust.
Gamacun kaya kan rasa nak gana firi ikah ina gerre umai orang muda hundik absu waregam gudah jabre kan Abiy Ahmad asir sadarka kanake. Saderka kalau kita di sedu kapso kahiron romo dasar ni romo bala warga jarak tu kubutulak kursi se harga amat tu gede yang kan melkainnya konduk se melkainnya tu sekhanafi Abiy Ahmad Dr. Abiy Ahmad dalam minister Ethiopia dati berkubu Ethiopia sahabat salam muka kan hundi jeda kalale demokrasi sehingga degak su nih degi lewa jalan se kami romo dah hundi dari kursi sedu ke sebab berkatan gue dan dia khanafu sabi makan Abiy Ahmad sabi romo dah kom berkatan gue kita tu sedu juga macam ni se asal gue berjuma khanafu tahu kita tu sedu juga macam ni geru hal sesiapa kehi se terang kamu rati angam mau jual ni jira angam jual ni jira angam dah jual ni jira akas sabo romo tu se sabo salmo tu gurudha amara tu jadi sedu juga macam gurudha kehi se jira geru hal ni jira ni sesiapa kehi se jira tu aman tana sedu ya cisada. Kedua nama saja kita jira.
Kanafu walau gamacung ke walum ke sajat.
Ya walau ke sajat.
Dr. Abiy Ahmed Kadio filatam kanira mumme minister Ethiopia ta hude mujira torbandu mudame tin kakate tin ujijal qaba ummati manin ra'ay gata
ega filamu Abiy Ahmed baye wanna magammachi suti wanda sateera timu ega akaya da kotti ummani wan Abiy Ahmed ra egu wan hara suntani wanuma hakati ukan kara demokrata wate barbada manni kuristana ngafin ka buskan mamadi gafi gran ka manni ku
fakenna
hakuma hakuma nun mata kana tajabilu sai aka saba kana akka ifatti basu kana manni ra barbadu
hakiyo jen fakenna gam kamin hak fakenna malfa akmani fa
e ja haka jenne yamulalu kara gran sentani fakenna fi gafi mata kara sai rakabe san devisu
fakenna
fakenya fka gafi won kana da ya cha tunani sai an ga makille da ya cha tunan jiru gafi umman yero yero dan kasu da halu magafi sana tun devi barbaci ta te ummata kana devi to sai ga duk mai tana in motum ma erbe soneti yetuni umman ne kana kawalcin ko to kan ta sai ke sa to ko gafi umata hala kale sa te devi di tirani isani mu gafi ummat makana yu aka dage fatani ci aka gafi ummani da su dir su dandani ni alda nayi
in abdatani abdin ya gujirtan
yene yene
abdin tun ta ummat ginci illa jacu
yene yene
ayye yesi galate fada
ayye ga galato ma sunille
amma mantan dubisu jirkuna mo zakko ziyar jira awada irra dubisu jira abdo se galate fada me filamu doctor Abiy Ahmed kan ratti mumme minister Ethiopia ta ofde mujira namoromoti nama siyasa ke satu duruma yu bekamu biya jijiram fida jaru matlen jijiram durra ega chujira ke sumatu yumate romo jijiram durra ega chujira adunya len qalbi tokon uji nojet lalu jirti man raida agam abdat
an doctor Abiy Ahmed ra abdi gudan qaba akasuma isa abdi gudai rarana anuti akana na oromo tokko te filamu satte dutti gamna inni kun nama sababi sablamota vi umatota Ethiopia jiran hunda bakka bu'e qasir jiran abbano dandau jinnen yana akka nama tokkotti doctor Abiy dugammachiisa kanaaf wonni nuti ra'ayinu abdi nuti raqabnu osoonii fi akka ammandura biyyatana biyyatenyi tan malaamaltumman cuubamtan gara biyya demokiraatiitti targanfachiisuun gindaa yenni abdi raqabna biyyatenyi tan yeroo amman tanaa haalli nageenya siitiifi haalli jireenya ummata siitiis tarsiimoo dhabee tasgabbaa'u dhabee akka taariikhiisi jiru kana biyyatana gara uma fuulgara fuuldura tarkanfachiisuun gindaa yenni abdi raqabna
kaysumatu ummati oromo maan irraa eegat seeta
tu onnen itti ra'aynu hojiilee gurguddoo fuuldura isaati isa eega amman kana doctor Abiyin biyyoota biyya isa biyya akkana taasisana fuudhee gara biyya demokiraatii tarkanfachiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf ammaan kutannoodhaan kinninnatee gara hojii tana gara fuulduraatti ceesuu biyya tana gara fuulduraatti ceesuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa jennaan
fakkeenyaaf maalfaa hojiin gurguddoo maalfaa
kan biyyootana keessatti fakkeenyaaf haala partiilee siyaasaa hundinu yeroo amman tanaa hunda dhiibamaa jiran kana keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf
mee ummata oromoo maalirraa eegata
wantoota gurguddaa isa eeggatantu jira
kan
keessa fakkeenyaaf takkaffaarratti haala gaafii barataan oromoo gaafachaa jiru gaafii hawaasni ummata oromoo hawaasni oromoo gaafachaa jiru gaafii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf ummata kanaaf gurra kennuudha jalqabarratti eegasii booda gaafiinsaa gaafii barataa gaafii hawaasaa gaafii daldalaa gaafii qeerroo deebisuu dirqama isaatiin jira
mee lama sadiin tokkonatti gaafii qeerroo keessa
gaafiinsa qeerroo keessaa kanneen keessaa abbaan biyya oromoo jechaa gaafachaa turanii san ammoo laakiin gariifu ammaan tana hanga takka fooyya'aa jira dilatanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa lafti keenya laakiin dugda keenyaati jechaa jira akkasuma daangaan keenya sarbamuun qabu ummanni keenya kan buqqame warreen ummata keenya kanneen buqqaasan kana seeran nuu dhiyaachuu qabanii warreen ummata keenya diinii barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jiru kan ammaas akkasuma gaafiilee diinagdeebi hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf dirqama isarra jiru Abiyin bahuu qaban jaarrame
in abdatta sana in guutaa jette abdatta
Abiyin nuti nama akka nama tokkotti muuxannoo inni amman dura qaburraa kaane nama hanga takka jijjiirama fiduu danda'u jenni abdii irraa qabna isaas nama abdii kana abdii nuti irraa inu kana guutuu danda'u isaa taasisu jenne malee
guddoos galateeffadha horiibul
ayye waraabula himis
ayye namni kunii naqamtee dubbisuu jira taatullee maqaa himachuun feene guddoos galateeffadha paartiin adduwaa wiidiyoo tana marii teetteetiin doktar Abiy akka itti gaafatamaa paartii siitii fi ammallee muummee ministeera Itoophiyaa ta'eetiin hojjetu in filattee torban duf kees kakateetin uji jalqaba garan nama mana regujir deem sam jiru khanna mi akamitlaala
e du gwatti umanni wanti jedu doctor abi fira tamuni akuma jiru ngari te haato te jaru gaadini moto romo guti mangu te te jiru mi ci doctor abi ni mu mi sen tara e che gaate fira tamusa gaadini moto romo guti mangu te te jiru mi ci haato te jaru fira tamusa ni ga mati jera umara kala li jaru gaadini moto romo amma ka fa majiru ti gaasini motorumu goota shantamaa oolii kaafamaa ture kan isaan deebi'oo ta'e gammachu keenya booda kan isin ta'a jedhama jira malee hamma kanatti filatamuusaa waan guddaas waanumaataas ta'e kan mul'atu miti mannis gammachuusaa badaama waan agarse miti haa ta'uuti garuu filatamuu isaanii motorumuu san gammachu ta'uun akkuma jiruun ta'e gaasini motorumuu kan deebi'u yoo ta'e garuu kan itti gammadu ta'a malee amma kanatti amma kanatti doctor abiyyi filatame gaasani motoruma amma yoo inni gaafatamaa ture hundi deebi'ee jechuun miti tarii gaasani motoruma kaasaa ture keessaa tokko kan deebi'ee ta'uudha jireetu malleen kan haasaa jiru kana dhagaa wanti jiru soora.
Fakkeenyaaf wanni ati gaafattu maani wanni ummata keessaa filatam kanaa sila wanni inni guutuu mala maan akka irra ka'eetitti.
Egaa ummanni kan jechaa ture gaasani ta'uu kanaa dhugumatti kan jedhamaa ture sunis kan beeknu. Mirgi mata oromoo hin kabajamne haa kabajamu hidhamtoonni keenyaa mana hidhaa jiranii parsantii shan iyyuu hin baane hidhamtoonni mana hidhaatti agarsiifamanii afaan oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u mirgi saba keenyaa sabaaf sablammoota akkasuma oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa abbaa biyyaa ta'ee lafa isaarratti qe'ee isaarratti nagaan jiraachuu qabaa hojjechan mata oromoo irra dhaabachuu qabaa. Lafti Oromiyaa akkuma dirii saamamuu qabu daangaan Oromiyaa kallattii maraan amma diinni itti qabsaa jiru kun dhaabachuu qaba. Kun hundi gara fuulduraa kan kabajamee ta'e dhugumatti gaasuun uummata Oromoo deebi'uu danda'a. Garuu kun hundi hin deebi'aa kan jedhu amma uummata amma gaaffiidhaa jechuudha gaafa.
Kanaafuu namni akka lamaan laaluu jiru shakkiillee gammachuulleen kee jirti shakkiillee kee jirti.
Wanti guddaa ilaalamu hojii ciisamuu isaadha malee namni fayyuma aangoo irra taa'ee yookiin mudamuun isaa yookiin gara aangoo itti dhufee maqaama baatee taa'uun gatiin qabu kun tutuma yookiin immoo aangooma namni namatti dhaatee yookiin immoo uummatni kun qabsoo uummata kanaadha isas kanas hin jedhu gaadha. Kanaaf aangoo qabachuun qophii muummicha ministeeraa ta'uun qophii kan gatii qabu miti kanaaf hojii isaadha yoo agarsiisee dhagaasan namni eegaa jiru malee. Hamma kanatti gammachiisaa kan ibsine kanaaf uummanni shakkiis qaba abdiis qaba waan jiru dhagaa yaa mitti asura.
Kanaaf waan jira walumaan laallaa jetta.
Walumaan laallaadha kanumadha wanti jiru. Turistaan bullee isaan immoo itti laallaa. Kallattiin qabsoo saba kanaas immoo gara itti deemu booda hojiin doktora biyyi gaarii siifatee yoo ta'e qabsoon uummata kanaas qabsoon saba keenyaas akkuma sun beektanii kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Uummati jijjiirama egaa jechuudha gabaabumatti sora.
Dansaayyee ayyee amma immoo baalee roobee dabarra namni baalee dubbisuu jiru kun obbo Iskandarii jedha maqaan isaa siyaasaan Itoophiyaa amma yoo amma argitu kan akkamitti deemuu jirti wanti filannoo dhiyootan irraa wanni atuubatti maani.
Kana gammachuu kana jennillee gammachuu agas marallee hin qabnu gammachuu nu qabnu namarraa dhimma hin qabnu nama jibbineeti miti ka jibbine sirna kana osoo sirni kun jijjiiramee nutti ola malee namni jijjiiramee. Jijjiiramni yoo dhufe namni jijjiira fiduu danda'a garuu kan nu barbaadu sirna malee namaa miti jijjiirama sirni jijjiiramuu barbaadan sirna kan nu miidhaa jiru sirna malee nama tokko dhuunfaame waan ta'eef sirna barbaadan gammachuun akkas maralee waan itti dhagahamee gammachuu shanii qabu.
Sirni jijjiiramuun duratti wanti qajeeluu danda'a waan jirtu fakkaatti filannoo dhiyoo tanaan.
Warri jijjiiruu danda'u dhiittaan uummata Oromoo aga tokko hafuu mala jennee yaanna. Garuu nu ka jibbine sirna ammas dhaabuma kana waan jibbinee jirru uummanni Oromoo.
Bilbilli kun hin duraachite. Fuula hedduu ammallee bilbiluuf jennee bineensa turkii takka malee nu dhibe. Siyaasaan Itoophiyaa tadiyoo tanaa akkamitti deemuu jirti gaafin namni hedduun gaafachuu jiru maani? Siyaas keessan nu barreessanuu bilbila nagaan bulla soraa lage.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 19:22-25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. kopi boruti walitilebin nagatibula amma sagantafa na maratu tifuba